ukuba ubomi bethu nayo yonke into inguYesu. Ngoku siyafuna ukunjalo ukuva amazwi inkosi yawathethayo xa yayisemhlabeni. KuMateyu chapter 10 verse 17, balumkeleni ke abantu kuba baya kuninikela ezintlanganisweni zamatyala, banityakatye ezindlwini zabo zezikhungu. Naye ke niyakusiwa phambi kwabalawuli nookumkani ngenxa yam, ze kube bubungqina kubo nakuzo iintlanga. Xa sukuba ke beninikele, ize ningaxhaleli ukuba nothetha ngakuphi na, nokuba nothetha ntoni na, kuba niyakunikwa ngelo lixa oko nothetha khona. Kuba asinini abathethayo, ngumoya kayihlo othethayo ngaphakathi kwenu. Ke kaloku umzalwane yakunikela umzalwana ekufeni, aze uyise anikele umntwana. Bathi nabantwana basuke phezu kwabazali bababulalisise. Niyakuthiywa ngabantu bonke ngenxa yegama lam. Ke onyamezelayo kwada kwaba sekupheleni uya kusindiswa yena. Xa sukuba ke benitshutshisa kulo mzi, sabelani kuwumbi. Kuba inene ndithi kuni, anikukha niyigqibe imizi yakwaSirayeli engekafiki unyana womntu. Akukho mfundi mkhulu kunomfundisi wakhe, akukho mkhonzi mkhulu kunenkosi yakhe. Kumanele umfundi ukuba abe njengomfundisi wakhe, nomkhonzi ukuba abe njengenkosi yakhe. Ukuba umninindlu bambize ngobhelezebhule, akukho bobabiza ngaye yini na abo bendlu yakhe. Musani ukuboyika ngoko, kuba akukho nto igutyungelweyo ingayi kutshima, nefihlakeleyo ingayi kwaziwo. Oko ndikuthetha kuni emnyameni, kuxeleni emhlotsheni, noko nikuvayo endlebeni, kumemezeni phezu kwezindlu. Ningaboyiki abo babulala umzimba, kodwa bengenako ukubulala wona umphefumlo. Yoyikani ke kanye lowo unako ukutshabalalisa umphefumlo kwanomzimba esihogweni somlilo. Abathengiswa ngepeni na oogqatyana babini, kanti akuyi kuwa namnye kubo emhlabeni ngaphandle koyise. Nina ke kwaneenwele ezi zentloko zenu zibaliwe zonke. Musani koyika ngoko, nibagqithile oogqatyana abaninzi nina. Wonke umntu ngoko oya kundivuma phambi kwabantu, ndiya kumvuma nam phambi kobawo usemazulwini. Osukuba ke yena eya kundikhanyela phambi kwabantu, ndiya kumkhanyela nam phambi kobawo osemazulwini. Ningabi ndize kungenisa uxolo emhlabeni, andize kungenisa luxolo, ndize kungenisa ikrele. Kuba ndiza kubambanisa umntu noyise, intombi nonina, umolokazana nonina zala, zaye iintshaba zomntu ziya kuba ngabendlu yakhe. Lo uthanda uyise noba ngunina kunam akandifanele mna. Nalowo uthanda unyana wakhe nokuba yintombi yakhe kunam akandifanele mna. Nonga uthabathiyo umnqamlezo wakhe alandele emva kwam akandifanele mna. Lo ufumeneyo umphefumlo wakhe olahlekelwa nguwe. Nalo ulahlileyo umphefumlo wakhe ngenxa yam uya kuwufumana. Lo wamkela nina wamkela mna. Nalo wamkela mna wamkela owandithumayo. Lo wamkela umprofeti egameni lomprofeti uya kwamkela umvuzo umprofeti. Nalo wamkela ilungisa egameni lelungisa uya kwamkela umvuzo welungisa. Nothe waseza noko amnye waba bangabona abancinane indebe yodwa yamanzi abandayo egameni lomfundi. Inene ndithi kuni akayi kukha alahlekelwe ngumvuzo wakhe. La ngamazwi enkosi yethu umsindisi awathethayo abo wayehamba kulo mhlaba. Ndingatsho nje kuphela bazana nodade amazwi aza ngokuhle nje oko inkosi yakuthethayo. Siyabona kwaye inoba yenye indlela kumele konke kwenzeke ngoba inkosi ikuthethile. Umlomo kaThixo ophilileyo uthethile. Kwaye siyazibuza namhlanje ingaba inyaniso lamazwi okanye kayonyaniso. Kwaye andicingi uba ukhona umntu ongathi akayonyaniso, kodwa sonke sithi inkosi uthethile amazwi ayinyaniso. Ayazaliseka kwimihla yethu, ayazaliseka phakathi kweentlanga, phakathi kwabantu, ayazaliseka kumakhaya ethu, kumasapho ethu, ayazaliseka kuyo yonke indawo esiyijongayo. Nalo inqaku. Ewe, ilizwi likaThixo lilizwi likaThixo. Kodwa inkosi uYesu ithe kuthi ukuba kumele silinde, kumele sinyamezele. Oko kwakungathethelwa abafundi kuphela, kodwa kuthethwa nakuthi ngomhla wethu, ngokuba inkosi enye eyahlangula abaya iseyinkosi enye yakusihlangula. Laphalala igazi ngenxa yabo, laphalala igazi ngenxa yethu. Walihlawula ityala eCalvary. Siyabona la mazwi aza akazalisekanga kuphela ngala mihla, ayazaliseka nangale mihla. Kwaye siyavuya siyabulela ukuba singadibana nenkosi, sinxulumane nenkosi ukuba kwakhona xa kufika kobusuku simdumise, simnike imbeko, simnike uzuko. Lo wamkela nina wamkela mna, yayinto entle leya. Ngoku siyazi abafundi zabaphume ngamandla abo ngendlela yabo, hayi ngokuzikhethela kwabo, kodwa ngokomyalelo wenkosi uYesu Kristu. Wathi lo wamkela nina wamkela mna. Bazana nodade, ndicinga uba uThixo wayixela kakuhle nangalo mhla wethu kuthi usiyalele uba size kuye sibe nonxumlumano naye nelizwi, siliqaphele sibone ukuba leliphi ixesha, ixesha lelizwe. Ihlabathi laqhubeka lisikelela kobusuku nje, yanga angasikelela ilizwi lakhe asikelele bonke. Sihlane apha hayi kuphela uba sisikelelwe, kodwa ukuze sihlale sibambelele elizwini lakhe, ngoba siyazi uba lixesha elibi kakhulu elikhohlakeleyo kakhulu, kodwa akumelanga silijule ithemba lethu, kodwa masibeke ithemba lethu kuye. Sidinge amazwi akhe, singabi naxhala ukuba kokwenzekani, kodwa sinike onke amaxhala ethu kuye. Siwakujule onke amaxhala ethu kuye, yanga qhubeke sikhokela kude kube ngoku ngamandla umoya wakhe olungileyo oyingcwele. Sihlangane emthandazweni kuze ukuba size kuye ngembeko, ngendumiso, ngemibulelo. Masimeni ngoku sikwenze. Siyakubulela ngeentliziyo zethu zonke nakule yure yenxeba. Siyakubulela oko ukuthethileyo ngalo lonke eli hlabathi, oko kwakucingwa ngabafundi. Siyazi ukuba usahleli phakathi kwabantu bakho, phakathi kwabo bathembele kuwe. Nkosi, sibeke ithemba lethu kuwe ngokuhlwa nje. Sithi uthi wena masingoyiki. Wena uyabakhathalela abantu bakho, uyasikhethelela, ngokuba ayikho into egqubuthelweyo engayi kutshilwa. Zonke izinto zitshiliwe phambi kwakho, ngokukonke kutshiliwe phambi kwakho. Uyazazi iintliziyo zethu, uyayazi izimvo zethu, uyayazi uba siyakuthanda, uyayazi ukuba umnqweno kukuba sihlale sinawe, sikukhonze Nkosi ngentliziyo enyanisekileyo. Sinike lonke ubabalo namandla kule kweli xesha lesiphelo, kweli thuba lokugqibela. Oh Nkosi, ngoku usiselapha kulo mhlaba, asazi ukuba kumele sihambe ixesha elingakanani na apha. Asiyazi uba kokwenzekani phezu kwethu Nkosi, kodwa Nkosi sijonge phezulu kuwe Nkosi. Oko kwenzekayo Nkosi, kodwa asicingi Nkosi ukuba uzawuma ecaleni kwethu, kodwa siyazi ukuba uhlale unelizwi emlonyeni wethu. Kule yure Nkosi siyakudumisa, sicela wena uthethe nathi, usikelele umzalwane, ubeke ilizwi lakho enhlizweni yakhe Nkosi. Yanga umoya wengcwele ungaza ngamandla kuthi Nkosi, kuthi ze sonke Nkosi. Sicela oku Nkosi okuvela ezantsi enhlizweni, siyakudumisa njengeNkosi yethu, njengomsindisi wethu, ngokuba oku ukuko. Amen. Indumiso uzuko egameni lakho elihle likaYesu, iba nenceba kuthi. Siyathandaza egameni likaYesu. Amen. Esi sesona sathu soba sibe nobudlelwane noThixo, sifune ubuso bakhe sonke. Abanintsi balivile ilizwi likaThixo, kodwa bambalwa banobudlelwane noThixo. Bambalwa bayava, babe namava ngako oko kutshiwo lilizwi likaThixo. Sikuvile elizwini oko kufundiweyo ukuthi izinto ezo iNkosi zitshiloyo kumele zonke zenzeke, kwaye ngelinye ixesha kunzima kakhulu xa ilizwi lakhe lingede lenzeke, kodwa lonke ilizwi kumele ukuba lenzekile. Mna ndinethemba elitsha nokholo olutsha kuThixo wam, ndisazi ukuba zonke izinto ziza kwenzeka. Ngokunjalo kumele sihambe ngokholo, ayikho enye indlela kuthi. Nabani nafuna uya phambili makaye ngokholo. Ukuba awunayo uya phambili ngokholo, ubuya emva uye entshabalalweni. Ayikho enye indlela, akho zikhethela. Ingaba wenza le okanye wenza leya. Uba uyenzile wenza masenze ukhetho lwethu lulunge. Kubani ofuna ubuyela emva ekungakholweni? Akekho. Singaya kuphela ngaphambili ngokholo. ngokunjalo uba siyakhubeka sizawuziphakamisa sithi nantsi nali lizwe lilungileyo, sithabathele izithembiso zikaThixo entliziyweni, sizikholwe ngokuvela entliziyweni, sibalele ekuzalisekeni kukaThixo kwaye uThixo uzazizalisekisa. Ithuba singazikholwa ngokuvela entliziyweni, senze ngazo ngokuba kulo hlobo yonke into. Andifuni ukusebenzisela lizwi ukuba iyazizalisekisa, imfazwe, amarha emfazwe, inkqwithela, konke yonke into iyazaliseka ngaphandle kokuba ngokwenza kwethu ngesithembiso eso uThixo asinika wena nam walisinika ibandla. Azenzeki ngaphandle kwethu, ngokunjalo ngokholo lwethu siyeyisa kubo abakholayo le miqondiso nemimangaliso yakubalandela apha kuMathewu 10 kumxholo olungileyo lo kukubizwa kwabafundi abalishumi elinabini apha iNkosi ibize abafundi bayo bokuqala abalishumi elinabini yabakhupha yabanika imiyalelo yabathuma yabaxelela oko kuza kwenzeka oko mabakulindele ukuba mabaxhomekeke kuye yena uzawuba nabo. Khawuleza wabazisa ukuba mabangoyiki ngendlela ethile, mabaxhomekeke kuye. Verse 16 uthi, yabonani mna ndinithuma njengezimvu phakathi kweengcuka. Nako oku kumele sikuqaphele, ngamanye amaxesha siya ezintweni singalindelanga ngenyaniso njengegusha. Asazi ukuba njengegusha singangena engxakini ethile, kodwa iNkosi ingumalusi olungileyo. Nantoni enzeka kuthi kungaphezulu kum nawe, kumele sikholwe kuko kuba iNkosi inomdla kakhulu ngeegusha zayo ngaphezu kokuba singanomdla komnye komnye, ngokuba uyasifuna ukuba simkhonze ukuze agqibe oko akuthume ukuba ilizwi lakhe likwenze malunga malunga nexesha elithile lonyaka lokubhiyoza abazali nodade bazazi, ukuze sibanike amakhaya abayinyaniso, sibanike oko bakufunayo, ubudlelwane nathi neNkosi. Oko kuyathuthuzela, oko uthi ngenyaniso shiye yonke into engayikhonziyo ukuba ibakhe. Kude kube ngoku ithe yatshabalisa wonke umntu indima yokuqhala. Yazi ngelinye ixesha ndivile lizwi amaxesha ambalwa kuthethwa kusithiwa ukuba into iyinyaniso ungathetha ngayo. Ewe, ndiyakunika umzekelo omnye. Sikhona izinto ezintathu eziyinyaniso ukuba emva kokuba bekutshile basuswa phandle kokuqaphela kwikampani yasemhlabeni iveki nje edlulileyo. Oko bekuyinyana wam omncinci, uthethe into ezintathu kwikampani yakhe komnye, ento zintathu bezilunge kakuhle. Oko bekungolwesine ngokuhlokwa ngolwesine xa waya kwikampani ngokuhlokwa ngolwesine xa esiya kwikampani ngentseni yangomvulo kwakukhona nje wava nje intetho enye, mhlekazi uFrank ugxothiwe ngaphandle kokulindiswa kwaye ungaqaphela emde enjeya wave wamncinci wajonga bonke onke amagunya nokuxelela kugqityiwe iinto ezintathu ziya zadweliswa uthe ewe kuko ko ndikutshiloyo wenziwa waziswa ukuba izinto ezenzeka naphakathi kwikhampani ezenzeka kwikhampani azingasiwa ngaphandle oko kuyatshabalalisa uye wav baxela izinto sakhe bavunyela uba ahambe ayekhaya lo ngumyalelo wasemhlabeni abantu basemhlabeni bayazi okufaneleyo sithini ngathi sithini ngathi ukuba umntu uqala enkonzweni namhlanje yintoni elungileyo imalunga nantoni imalunga nokungafihlisi ayikho into esinokuyithwala xa ndicinga malunga nokwenzekayo apha akukho kulingana hayi emahlathini aseafrika mele siqonde ukuba sityala okuninzi kuthixo kwaye sinenxaxheba enkulu ebukumkanini bukathixo nakweliphi na ishishini lasemhlabeni kodwa ndiyakholwa nje uba uthixo uyanceda kwaye uza kwenza okukhulu okuza kwenzeka ngexesha elizayo kunokuwa kwenzayo kwixesha eladlulayo uqinisekise ilizwi lakhe ngeendlela ezingathethekiyo kwaye ndiyandixelela umzana uBranham uthethile ngentshutshiso kubunye bamabandla kuzo zonke izinto uthethile ngazo kodwa njengendlela endinixelaya ngayo kweli xesha akho nanye yezinto yenzekileyo nditsho neento ezinkulu kumtshakazi okanye umbandezelo ndiyandixela kakuhle sizivalisile izipapashini iintshumayelo zikamzana uBranham konke kukhona umxholo ngokuchaseni nopapa nomtyholi nobunye bababandla umzana uBranham akasekho ngubani uzawuphendula ngakho ingaba le nto izawuhamba ihambele phi kumele silungele kwaye xa umzana wam wafunda apho ningabi naxhala ukuba nothetha ntoni nakonikwa kuni sonke siyazi nam ndingomnye wabambalwa ongazange wanee-notes ndiza phambile xa ndishumayele intshumayelo ezi-3000 ndishumayela zonke ngaphandle kokubhala ngaphambili ndithembele enkosini oko sixelwe yaba uthixo uzawuma ecaleni kwethu anizihambeli anizithetheli anizenzeli nto ndiyakuthetha ngani sanuba naxhala nantsi ingxaki apha sanuba naxhala ndiyayikhathalela ndazi yonke into efunekayo xhomekekani kum ngokugqibeleleyo ngoku siya kwizinto kumaxesha azayo elizukileyo ixesha eko kuya kwenzeka kodwa utshaba luzawuya luba ngakumbi ngakumbi ekukhohlakaleni uba uthixo kanayo into ayicebileyo ukuthi konke besiya kushiywa singenabani kodwa kakuhle kahle ubuthixo unento kuye kwingqiqo yakhe ndikutsho oku ngokukhululekileyo uba inkosi thethe indlela ezininzi ukuba sizibonile izinto sizaliseka uthixo uthethile uthixo usebenzile kulo lonke ihlabathi kwaye asinakukhanyela okokuthi kodwa asinakunika ukubongwa uzuko kuthi kodwa kukuphela kwinkosi uzuko oko kunikiweyo kuthi azange kwaziswe ngokucacileyo. Ndinento yokutsho ngelinye ixesha kodwa hayi ngokuhlanje, kodwa ndithanda ukwazi ukuba ingaba siziqonde kakuhle na izinto, ukuba hayi sivuleleke kuwo konke ukulungiswa, kodwa sivuleleke ekulungisweni kukuphela okungelizwi likaThixo. Kumele kuze elizwini likaThixo, kuvele elizwini likaThixo. Iingxoxo zabantu azisincedi, kodwa uThixo ulungele ukusinceda ngendlela emangalisayo. Bezinintsi iingcinga am, andizilungiselanga. Akudingi uba ndize nelizwi apha, kodwa lonke ilizwi elifundiweyo lilizwi likaThixo. Njengoba kukhonjiwe ukuba kuyazaliseka ngayo yonke indlela, iNkosi komnye iNkosi izile sele kutshiwo xa bekuveliswa, kuthiwa uxolo emhlabeni. Kwelinye icala uthi andizanga ukufaka uxolo. Siyebona enye, kwelinye icala sibone enye. Akho mntu onakuyitshintsha. UThixo uzibeke zonke izinto ngale ndlela. Ngoku sikhumbule okumzana uBranham wakutsho uba uba ndazwe ngexela ngaphambili nguThixo uba ndibe seluzukweni ndiyakuba phaya, ukuba hayi eminye iminyaka eliwaka ingadlula ndiyawube ndihleli ndilapho. Ukwaziwa okugqibeleyo kwexela ngaphambili konke kungecebo likaThixo, kukumiselwa kwexela ngaphambili lwezinto zanaphakade. Konke xa sinova kwimbali yoluntu oko kwenzekileyo, abantu bayatshintsha, ukuqheka komhlaba kuyenzeka, khona indlala, konke kuyenzeka. Mna sendibone okukhulu, yonke into izalisekile. Umlomo kaThixo uthethile, oko unoko uzawuzaliseka kum nawe. Ngoko sinento enye uba siyenze, soloko sizibuza umbuzo kuba sizawuma kweliphi na icala, sizawuma kweliphi na icala, nokuba kwenziwe ngathi okanye siyakwenza. Kodwa soloko bebuza umbuzo, emva koko ewe sizihlole phambi koThixo, leliphi na ilizwi elijongane nathi. Ndiqinisekile akho mntu onophakamisa isifuba sakhe azidle aqhayise, ngokuba lubabalo silwamkele kuThixo, yonke into lubabalo. Ngoku xa kubhaliwe apha ukuba kwa neenwele zethu zibaliwe, nendixolele ngako oku. Kodwa omnye umntu wathi kum, uthe kum, mamela, umntu omhlophe unento iinwele eziyi-85,000, umntu omnyama uneenwele eziyi-150. Inani lingalunga, abantu bazibalile. UThixo yena uyazi, nguye obalileyo, wazi kakuhle. Yiloo nto iqinisekile ukuba siyajika, siyaguqulwa, siyabona umzimba wovuko, akho mnwele zawube ilahlekile. Njengoba ndandinazo ngondandizalwa ndawube ndinazo, akukho nalunye unwele oluyakuwa, akukho nalunye unwele oluzawungabikho. UThixo nguThixo ogqibeleyo, kuye kugqibelela kuphela, ekugqityalisweni kugqibelela, ekwintweni eyenziweyo yenziwe. Kodwa okwenziwe nguThixo akukho kuzawushiyeka, yonke into izawuba ngolungelelwano kude kube naphakade. Oko kukungafihlisi kwethu, ngokuba sibeka ithemba lethu lonke kuThixo ophilileyo, nakubabalo emsebenzini wokuhlangula owenziwe emnqamlezweni eCalvary. Kwaye ndiyakholwa uba iNkosi izawutshila ulweyiso lwayo. Asiculanga nje kuphela, sithe saba namafa ngakho olo luloyiso lwesihoko nokufa kubekwe ngolo hlobo ayinoba enye indlela nantsi enye incinga liyavela kum kuvesi 40 kakuhle kakuhle lo wamkela nina wamkela mna nalo wamkela mna wamkela lo wandithumayo umsindisi kumzimba wakho kwenyama nokuthi njengoba wendithumile nam ndiyanithuma hambani lo wamkela nina wamkela mna nalo uva nina uva mna lo unganamkeli akamkeli mna lo unganiviyo akavi mna uthetha la mazwi xa inkosi ibiza umntu yimiyalele imthume ngoku ayonto ephakathi komntu nabantu a-a kodwa yinto ephakathi komntu nothixo apho esebenzisa iceba nje lomlomo wakhe emhlabeni ukuba ufuna uthetha uthetha ngomboko ngaphandle omlomo benokwenza oku kodwa ufune usebenzisa umlomo kwaye siqinisekile kuba umzana uBraham wayethunywe nguThixo ukuzisa umyalezo ongqalileyo ovela kuThixo kwaye ndifuna ukutsho nje ukuba ibisisitshilelo sokugqibela sentando nelizwi likaThixo apho kungekho mntu unokongeza okanye asuse senza konke kulunge ukuba sishiya ulwazi lwethu ngasemva size sivumelane sizinikele koko uThixo akuthethileyo umoya kaThixo uthethe ngathi lo othethileyo asifuni uya kwezinye izinto sinokholo lokuba apha kwakhona singabonisa izinto ezimbini ngenye icala wena nendlu yakho niyawusindiswa kwenye icala ndize kubambanisa ndinixele ntoni apha kwakhona izinto zijonge ekupheleni zibhekisele ekupheleni ngethuba usa kwisigaba sesiprofethi zonke izinto zizawukwahluka kwaye singathathe wonke umnqophiso omdala ukusukela sijonge oko kwathethwayo ngumoses amadini yonke laa nto besaquphe isigaba sesiprofethi size uyohane konke okwakuqala ukwenziwa ngetempile ngamadini konke emva koko yonke into iyatshintsha enye idlula kwenye iya kwenye konke kuhamba nomsebenzi kaThixo konke kuhamba nelizwi likaThixo amabandla onele kweli xesha apho ngokwebhayibhile awunanto wokuyisola maninzi amabandla aphila ngokwebhayibhile kodwa ngaba uThixo ulitshilile ilizwi lakhe wazi wenza kwenzeka ukuba basazi balazi icebo lakhe lobuprofethi awunotsho uba inkonzo yayingena buThixo etempileni kodwa abantu ngela xesha zange baqaphele ixesha baphila kulo noxa yayilungile into ababeyenza kodwa zabaqaphele oku uThixo wakwenzayo ngela xesha ngoku soloko ilolo hlobo iyohlala ilolo hlobo nakweli xesha lethu kakhulu ngoku kwenjumalo zokugqibela siyabona uba kunjani into izinto yonke ibithethiwe into kwaye iyazaliseka phambi kwamehlo yethu ngayo yonke indlela ayikho into engongezwa kuyo ayikho into enosuswa kuko aphithi lowo wamkela umprofethi egameni lomprofethi uya kwamkela umvuzo womprofethi nalowo wamkela ilungisa egameni lelungisa uya kwamkela umvuzo welungisa kodwa uverse 42 Nothe waseza noko amnye waba bangabona abancinane indebe yodwa yamanzi abandayo egameni lomfundi. Inene ndithi kuni akayikukha alahlekelwe ngumvuzo wakhe. Inkosi ibona zonke izinto, ibona ezona zinto zincinci sizenzayo komnye komnye. Kuba omnye unxaniwe umnike amanzi abandayo enkosini, oko kumele ukuba kuvuzwe, hayi ngeento ezinkulu. Into ezincinci nje inkosi yazibona iza kusivuza ngalo mhla. YanguThixo wethu angasikela sonke asincede. Njengoba nditshilwa ngaphambili, masiye kwimihla engaphambili kwethu sithandaze, sinokungafihliswa uba uThixo, ilizwi likaThixo alitshintshi, ukuba uma ngelizwi lakhe, ukuba kumele azalisekise, akungqinele, sikukholwe ngaphandle kwesizathu esithile. Umzana uBranham uthi ukholo lungavela nje eluthandweni oluyinyaniso. Kumele kubekwe ezintweni ezikungabekwa kuzo. Inkosi iyathetha apho. Ndiyayinqwenela nakum, ndiyinqwenela nina, ndiyinqwenela thina sonke ukuba sifumane ubabalo phambi kuThixo, uba size omnye ezizela eziza nomnye esiza kuThixo, ukuba banjalo bathembele kuThixo, bathembane, ibe lithemba, ibe yimeko apho uThixo anokuthi asebenze ngendlela emangalisayo. Sonke siyazi kwaye sonke asizibhangqi ngako oko. Ngokuqinisekileyo andikwenzi oko. UThixo uthethile, uThixo uyakwazi ukwakha. Ilizwe elinye lizile kum ngendlela ethile ngexesha elithile. Nditsho noxa abanye andifuni ulisebenzise elizwi, kodwa beliye lahlolo, ndikutsho oko, ndifunda oku kubhalwe kuMarko 16 ukuba ningatshila isiselo esibulalayo asiye kubenzakalisa. Ayinoba yenye indlela. Uba siyakholwa akuyi kusenzakalisa. Ukuba sikholwa uya kusenzakalisa. Kodwa inkosi ithe nizawubamba iinyoka, aziyi kunenzakalisa. Ngokukholwa akho nto eya kusenzakalisa. Ukuba lukho ukholo, zonke izinto ziza kusenzakalisa. Sawuba neentloni ngathi nangabanye. Bazana nodade, uThixo usizisile ukuze athwale lo myalelo. Zonke izinto uThixo uthe wanika abantu izinto ezinokubagcina ngendlela njengengenakufaniswa, esingenakunceda, kodwa sibulele yena. Kuye mayibe luzuko. Ningamangqina, ayinakanye sake sacenga, ayinakanye sake sazisa enye into. UThixo uthe wayizisa yonke into, uvula iminyango, wenza indlela, wavula iintliziyo kuze ilizwi lakhe lithwalwe ehlabathini. Ngako ko siyavuya. Usinike abazalwane kule ndawo abakhonze ethembekile. Ndifuna ukutsho ucacileyo, abazalwane bethu abakhonze apha ilizwi sisenokuthemba okungena kunceda. Ndikutsho oku, uba ufuna ukuthembeka, shiya yonke into, beka ithemba lakho uThixo. Ayikho enye indlela esinok uthi sichasane nelizwi sogqiba siphinde sicinge uthi kosikelela lulahlekiso kumele kube khona ubunye ngomoya kuThixo nakomnye nomnye kungenjalo izinto azinakwenzeka ndiyathemba incwadi zam ezijikelezayo ezawufundwa egqitywa opapashwa izawunceda ngendlela ethile xa ndibhala into kukuphela kukunceda ukucacisa kakuhle singagwebani okanye sibonise okanye siqhayise ngomnye komnye inye into esiqinise ngayo uba sonke sisesikhepheni esinye kwaye ukuba sithi sithembeke ngokugqibeleleyo sijonge oko upawulos akutshiloyo korinto wokuqala chapter 12 uba omnye uvuba unzima nawonke umzimba uvuba unzima naye ngoku asinawukwenza nto ngaphandle kokuba onke amalungu abuyiselwe kungenjalo ayicacanga kodwa uThixo wenza okulungileyo ngaphezu koko kutshatyaliswe ngumtyholi ndithembe uThixo uba ndenze okukhulu kwaye ndiyakwenza kudibe ngumhla wam wokugqibela bangagxeka abagxekayo kodwa uThixo nguThixo namandla onke kwaye sithabatha ngokholo ukuba uzawubeka isiphelo kulo utshaba xa onke kusenze koko singakwazi ukuya siphambile elukholweni xa kubekwa yonke into nguThixo kuthi ayibekelwa thina kodwa ibekelwa utshaba yonke into iyachithakala kubani ekumele simlwe lutshaba xa sisilwana umtyholi uyahleka athi niyazitshabalalisa kodwa asisi apha ukuba sizotshabalisana ndimxela oku wonke umntu abantwana bentando yakhe bangabaqondayo bazizilumko zobukumkani bukaThixo bayayazi into elungileyo ngaphandle koba sibeka izinto ngolungelelwane ngendlela ekumele bazibeyiyo kungenjalo akho nto siya kuyigqiba yanguThixo angasikela abazana bam bakhonze indlela emalisayo ndiza kutsho nje okubini namhlanje ndivala uba uyafuna ungathi uyifumane into yokugxeka kodwa ndiyakucela namhlanje ngokuhlwa uba abanye abazalwane bakhonze iminyaka eyi-20 kolulungiselelo nje abazalwane bethu bekhonzile apha yonke into ibingabe iqhekekile masamkele ukuba uThixo uthe wabasebenzisa abazalwane bethu kuphela kumele masibulele uThixo ngokube khona singabuleli ukuba uThixo bengabasebenzisanga idibeyile minyaka yonke into ngeyiqhekekile masimbulele uThixo indlela abasebenzise ngabo ngokuba saphilayo ngako oko singakwazi ukuba sitshabalalise amadonga kaSathane mele sijonge siqaphele sazi siya phambili khumbule ngokunjalo nisikhumbule emthandazweni yenu sonke sithembele kuThixo entliziyo yethu yonke uyakusikelela okusuka ebutyebeni bobabalo lwakhe amen.